siyanamukela ezinhlelweni zokwamukelwa iLandside Secure Area 101. Ama-Landside Secure Areas aphawulwe ngombala o-blue. Uzovunyelwa ukungena kulezi zindawo kuphela. Kulesi sifundo esifinqiwe, kuzokhulunywa ngalezi zici zokuphepha ezilandelayo ezibaluleke kakhulu. 1. Ihhovisi lezimvume. 2. Ukusebenzela kuma-Landside Secure Areas. 2.1. I-prop wash noma umoya kaphephela. 2.2. I-jet blast, ukuqhuma kwenjini.